tami onge kaka inyalo wacho kawuono ni ko isudo nyime to pod imako sigu manyoro onge kaka inyalo wacho ni ikori kero pini ti buda buda ai wate mate wachamuru lucho
Kisumu County,
hey,
Kisumu County.